abamu balowooza wandoga kulwo mukwano mugigwe nkuwa njagaza kajanjabiavutenkuwa simba yajabuwadde laavu nga sikuseera nawe mpalaavu yotompimira omukwano gwo wenno nagukowa baana wadde laavu nga sikuseera nawe mpalaavu yotompimira omukwano gwo wenno nagukowa naaki zetenda unaisi guleke gwene gwetaye mbulire nota nduwira madi nebike jangu musenso wize bafere balavu baduke uwo mukwano gwaddala zekoja yankuza mama be abamu balowooza wandoga kulwo mukwano mungi gwe nkuwa njagaza kajanja bituge laavu gye nkuwa sirimba yakyapa wadde laavu nga sikuseera nawe mpa laavu yotompimira omukwano gwo wenno nagukowa baana wadde laavu nga sikuseera nawe mpa laavu yotompimira omukwano gwo wenno nagukowa naaki mbuuza laavu opima yaaki katono katono kalinga kaswaki oyita waggulu nze nenteka wansi ekimalamu amaanyi n'emitego giwuuka tugeza wikaani tuveewo mu ggaali tutwale ku kafe javaasi obe wange ng'otukeeka karediyo teka tutekewo embeera ebyange byonatwala kale tunyumirwe baneba balumwe nze mpalaavu topimira mu bwendo ki wadde laavu nga sikuseera nawe mpalaavu yotompimira omukwano gwo wenno nagukowa baana wadde laavu nga sikuseera nawe mpalaavu yotompimira omukwano gwo wenno nagukowa naaki ngabira omukwano mungi nyabo kusigala munguse munsuweke yonta yalaafu ennuma senafuna enywa nenzikakkana mpulira abakuba kyabalwawo bafaanagana nakugema kwani oyo ndakumuweereza eyoali tenda bunaisi kuleke gwenne gwetaaye bembembe legasi music big ben writer bembembe we burn like fire.